kona hindutse.
Jana kurebaka umutima udahari sinitaye kutuntu utowa kunaga niwahemye kunyere kuko wankundaga wari urukundo nakabiwe ndinanirwa sinifuza gukomeza njyenyine Nakindi kintu nifuza icyambu kabona ko nahindutse ndabizi ko bikugoye kubona ko nahindutse
iyo natsinzwe kimwe n'isamba kuri by'agaciro ubimenya bigiye narahindutse
Fate kiganza dukindane
maze nige gukunda
nawe nawe ukwangaza mwanga undi gukunda kuko ntakiri wawundi wawundi wakera
sinifuza gukomeza njyenyine
ururuge endo niru erure mu gihe tutari kumwe nakindi kintu nifuza icyambu kabona ko nahindutse ndabizi ko bikugoye kubona ko nahindutse
iyo natsinzwe Chido, ubi me ya bikiye,
narahindutse,
narahindutse, narahindutse, narahindutse,
Chido,
ubi me ya bikiye,
narahindutse.
Could I hear the same?